studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal barbidi lewru septembre sakirabe kala ko bayirgirdem ko jam tan wodi umar way galo kanyo soddi do do microji di kasen litindi de fa hande kambe hippitimbe laamo feddene no der CNSP kanye e dum woni musengabe janginobe wombe leledi meddi be pamray honno jandede hani fuddirti tan 2019-2020 yoka andame kabaru jande leledi meddi indi kay kolitidi fe hitande yoppe mursende wotere wobbe do kolitidi der hitana no wawi soptede ngiltini micro jame di min nayri ki bangal honno kabaru bingu leedi an kakulo bi worri wattu jono fa jamaade tabbiaji mudde mbaylite wajibu sina birki no worri leledi meddi indi do woyl no yoge andambe hono kabar no leedi ndi wori kollitiri wiide secret bi wonno sembe kabaruji dimi jogini on do betande di bismillah modon e hedaade fa hande fedde hippitinde lamodo de do fedde no der CNSP kany e musengabe janginobe wombe leedi meddi ndi be pamray tiagal ko be jiddino leedi meddi ndi ko wattu jono be do bantube lamo hebe leedi meddi ndi be bi sar yawol gol noddita article 39 gol wajibi wattu jono hede wongo kasin hani bamede musengabe bi jabanay dum fa kebe fam kedde mo kanko noddite Adama Fomba kanko njottino kabaruji fedde sindinde ndudo talkur sappo jolleru octobre 2016 ko mastifi do hen do faccita Aminata Diallo.
Aujourd'hui pendant ces quelques jours de discussion
et les balde jodda kalden felde de kan dari fa wintina tabagul to beresaria wugo minen syndicatji janginobe sinnimbe sappo jolleru octobre 2016 midan jidi tawe ko joddi amen lewru septembre kala no hale mudun hono dum wawi taborede mido mila comité o wala e laawi kanudi syndicat di kana gondi e jokkude e lewru septembre 2020 bangal tabagul to beresariawul japantati janabul e leedun woni ko min joppondiri e le majjun pelle didde ka saka halama CNSP ana yidi no dum wintinira e le majjun CNSP yahan haltone horeji mudun be jabotu min ka do e majjun yamiroar murtar amen de ka ana heddi
won rendre compte le mot d'ordre continue
hono fu hani wadede wattu jono yalla der hitane ne heba sopte kambe janginobe wonbe leedi meddi ndi hakkilaji mabbe di an pecci wobbe kollitiwi sa dewi hejo yidi fu bawa janginede kasen hitande yoppe mursende water wobbe do kollitiwi sa dewi dati goddi kasen bo an ba yaltinede do hen fa kebe famtar kebe kanko Aminata Diallo e Mamadou Samaseku
e leewi dunke en gollal jande laawi kandika fu pamaka wakkiti joni o fa do golleedi mbawi yubbondirde fa hitande jande hikande ka reno beka anandara chitane jande 2019-2020 beide fa yottade 2021 e lewi mabbe dun wallan so janteji kandi jangede hitane dedi timma no haniri morike dambele kanko mo dunke gollal jande mo janginowo jande mawde to université des lettres et sciences humaines de Bamako kerelamo
dans ces conditions
e leedi do alhaali jidi anatiidi examen wadde e leedde dir non dun anatiidi hitane jande de jowre no haniri denno hakul am politindi jande ele alhali wawde hibinde hitande hani hunjende hore dum woni hitande 2020-2021 ele sifaji lobbi
sosologue en yogabe ka galda e makko hakkille e kollitibide hitande lato hitande mere en tampina sukabe jangube yoga e ko hani jangede fode classe yidi uddude fode tanjigura kanko mo horejo département de la sociologie de l'université des lettres et sciences humaines de Bamako kerademo
an hani hitande jandene hise sabe ko buri hawde e jangnirde hakkundeje de jangnirde yimbe la gollonbe ko mun en da buri urnaaji didi hinike jandeji mabbe fa woddiki denno bonude hitande jandinde sabe jangnirde furobade biltake e jandeji di hala e hakkilo am min kaade mbawi juktade jandeji di fa e cakte lewru octobre den imuji di wadete e hitande jande hayre fudda wattu decembre
e le majjun ka jorda kalden an wondi hakkunde horebe janginobe leydi ndi e wakkati mudo jangino murturbe kany e comité national le sali di peuple CNSP ana wondi e wadude jolda kalden fa kebana o tidal jogolan
sekrab di do kabaruji fodo ba hebdi dum do stati amen whatsapp numero anni chapande jette jogom chapande jogom e didi chapande jette jette chapande joy o go no noddi o do numero via mo mere 37 321 hollitindi wiide kamɓe janngooɓe jannde dow dow wuure janngooɓe madrasa le leydi meɗen ndi wattu jooni ɓe mbi hiɓe kokka ko hono bourseŋaaji maɓɓe faa yettoyo toursoŋaaji maɓɓe ko ɓe kaani soodde kayeŋaaji kañum ko nanndi e muɗum. Ɗiɗo kabaruuji ɓe dokkii ɗum altinaire ƴaɓɓe noon nde wakkande ɓe jiddino e yettinooɓe kabaruuji ɓee ndee wakkande mi noddunoo fedde nde noddirta centre national des œuvres universitaire ɗum woni seenuuɓe kollitiiɗo yo ɗum wonaa ngoonga ɓeeɗo janngooɓe kala ɓe kokkaama jobdiiji maɓɓe ɗo ɗum woni nokkule ɗo ɓe njehi so ɓe mbindoyiiɗo noon ɓe kollitiri wiide faa keɓen famtaade faa nde keɗɗen Modou Sama Sew ko Aminata Diallo.
E leewi ɓee sukaaɓe janngooɓe jannde dow wuure illa suudu école maɓɓe ndu moƴƴinaa suka fee gooto heɓaali wiyetee bourse ko ɓe ɓe ngaɗa noddaango hokkeere bourse maɓɓe o no yaawiri no haaniri ni. Abdoulaye Sidy Bé kanko woni hoorejo sukaaɓe janngooɓe madarsa jannde dow wuure ɗo Malilo keɗoɗen mo.
Mi annda fee hoto tiɗalla ka woni inani oɗo alhaali ana wara duuɓi ɗiɗi hannde ardiiɓe amen ɓen fof kay puɗɗiti iɗi holta so ni min immaaki ni enna ɗo jogitoto abada min jeyi hono ɗum.
Hooreɓe centre national des œuvres universitaire seenuka kolliti wiide ɗi haalaaji ngana goonga e leewi maɓɓe ko ɓuri heewde ɓe sukaaɓe janngooɓe fof keɓi bourse le majjun ɓe kolliti wiide gollirde maɓɓe nde ka laawi sariyaaji kaani gollirde ɗi jokki. Amadou Jakaria Traoré kanko woni keƴaaɗo banngal yettingol kabaruuji to seenutu keɗoɗen mo.
Kala janngoowo mo innde muɗum ana yuɓa innde leydi Mali na hanndi e bourse gooto wattu min totta yuɓa inndeeji sukaaɓe lekkuye ngonɓe e nokku lolliɗo institut Zayeb min taki wiide inndeeji maɓɓe ana nokkuuji goɗɗi kasen ɗin holta ɓe joɓaama e leyku ƴaɓɓe sifa yuɓugol kaalisa wurre jooni eko banque holtata wiide feyi aɗa oɗo école ma auto école nde holtan wiide tan gollira seenu yuɓe bourse maɗa.
Hooreɓe centre national des œuvres universitaire ka ana ndaarda ɓe sukaaɓe tinno ngara ngadde maɓɓe joɗda kadden fa ɓe keɓa jogolal e tiiɗalla o.
Hollitindi wiide wattu jooni hono ko nayiri banngal ɗum woni leydi meɗen ndi wori faa nden jokkitito ɗiɗo kabaruuji ko nayiri banngal hono fedde nde ɓe noddirta CNSP hippitimɓe laamu oɓe ɓe kolliti wiide boto maɓɓe mawɗo ana haani warde ɗum woni le leydi meɗen ndi farde oɗo boto haala muɗum haalde tan en jaran ɗum woni kabaruuji am ɗimi noddirta grand dialogue ɗi wattu jooni ɓe kolliti wiide sina hono neɗɗo wori le leydi meɗen ndi ƴeewe yalla hono kabaru ɓingu leydi yan kako lobbo jamare nde haani jannginirede ɗum faa faamadu no ɗum wori sabi de leydi ndi ñalawma hannde o so a ƴeewi ko heewi waylti kino jamare nde worri fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Sew ko Aminata Diallo.
E wi kanko keƴaɗo fedde sukaaɓe AJICAD oɗo rafi ɓingi loydankaku sukaaɓe ɓe yo batte ɓeɗo sukaaɓe leydi Mali ngala fof ɗo tuugo keɗɗena Fuseni Diopa.
Min majji e majjun eɗen kaani landade ho mawsabi min binɗum sara kaldude amen fuu wiyan min maraka so fina tawa meɗen ana heddi kollitowo galle kañum hani tinnade janginde so ɗum heddaki eɗen mbawi wadde golleji lobbi ka mbawa heɓude ɓi leydi lobbo o.
Kanko sociologue o madame Dambele Awasanogo holti wiide yo batte en goɗɗike kala ko woni finatawaji amen lobbi
innan golle woni babban dunno sukaaɓe ana école kañi e jannginoɓe muɗum ko ɓuri hewde ɓe fuu wona yimɓe lobbuɓe kamɓe marde ɓe sukaaɓe so en birfitiki e cuuɗi tawan homo fuu bilaɗo mamiraɓe ngala ɗon fa tinno e sukaaɓeɓe saabi darde maɓɓe ana mumni e margol sukaaɓe.
Ɓinguel leydi Mali kesso yata fe caggal gueɗe moɗe tati ɗum woni ko holti kanko journaliste e kañe kumaniɗo finatawa Oumar Sidy Sango.
Ana hani enen hooreɓe galleji ɓe saraɓe rewɓe galleji jurmoɗen sukaaɓe fa tawe janngoɓe ɓe mbawi kamɓe ɗum jannginde sukaaɓe maɓɓe e mbirugu lobbo nenno o ɓi leydi kesso ana hani tawrede ɗi laawi mawɗi tati goho neɗɗo mo fenata neɗɗo mo wujjata neɗɗo mo jambatako kañi e neɗɗo mo bonnata aadiji e gollidinɓe muɗum so ɗi tati ana kiɓɓi eɗen mbawi wiide ene keɓi ɓi leydi kesso lobbo.
Ɗiɗo sukullaji ɓingu leydian kaku na jokkiti holitede banggal ɓiɓe leydi Mali ɗum waɗi e wattu mo leydi ndi na wondi e waltinde kabaru taariki muɗum caggal ko laamu Ibrahima Boubacar Keita Sami ko
caggal no laamu o hani joguirede ɗum woni laamu kesso ko laamu Ibrahima Boubacar Keita Sami le leydi meɗen ndi ɓe ƴewtoto yalla hono boto maɓɓe mawɗo laamu hakkundejo hani joguirede le leydi meɗen ndi oɗo boto waɗan ley joyi fa yettoyo jeegom lewru septembre waroɗu le nokku noddirteɗo CICB. fedde wonde no der CNSP hippitimbe laamu Ibrahim Boubacar keto be kollitiwde kala gede de fu ngaran tawe to fa yel de tedi be kani nangude nyaloma hande no ko nayri bangal nyaw coronavirus yimbele be kebbe o do nyawle leedi medindi don yimbele uynaay dido me temed jaddom e chapande jaddom e jaddom yimbele santana be yimbele uynaay dido me temed dure chapande jaddom e jaddom heddibe le himbe yimbele temed dure no ka inde ko yom fa kebe famtade no coronavirus o wori kedden mumin sendebu
Le hejo acti covid hande mingaran yade le nuku laboratoire gondo ponge humanido kabaru nyaw coronavirus yo nuku do ben ewata so tawi nyaw o ana e yimbele buri fur yimbele sikitabe ponge to hono be gollata ton en titala jikki ben jogi hono luga goldi ngadete dun mamadou samaseku wara martinde on kabaru do majjun
to laboratoire lolido miko bacteriologie e kabaru jonteji won ko neldete iyammeji yimbele cikitabe tawrede nyaw covid 19 nuku mo wona goro fufu yamurte natude e mudum batte fratiji ge nyawdi e le mudum gorko e debbo e le bornaki mabbe hertadi na gondi hinade kabar mudum sifa asidina do sanne tagal mudum won ko jabatagu mudum wadate e le machine ngaji di don ko holliti docteur amadou kone horejo ndedo guldirde de wattu mo coronavirus o fuddi laboratoire mo americain be hokki amen na landini non ana nyaki non tan gede jewtagol IMGD don dun kambe pawto amen lidi amerika be toti mindo deno no yawiri woni ko min gadi kore arandere de fa wattu mo min jiti yibe le chawbe ge nyaw coronavirus e le laboratoire amen o e wi docteur amadou kone gollobe ton be kay nangude imadra jamma ila nyaloma yalla hinnaade di don IMGD di ge nyaw covid 19 yita e mudum be dade jewtagol lo IMGD min gadan dun goldeji goddi IM yibe le cikitaabe lidi mari be fuf hawruntinte to nokku en RSP deno kambe dum be nandam ga en kenyen hakke chakuji di jam tamdir wonno ga bangal yawtagol mi citan wiide chapantati le temedere yawtagol yiyam de fuf yo elde o do laboratoire o wada e wi goldirde en RSP
bangalla hakude nyaw coronavirus fedde humanido kabaru gure le leydi mali hokki ko buri tonuji ujunaji sappo gure yimbele kasinginabe fanda mun yo wallude be bangal gure buri fu yimbele be ngalla bawde keden joni lamdi kedotobe men yo professeur dawda kasum menta duke ande nyaw coronavirus jaboto dun
Allo docteur les localités
nokou jidi geey nyaw njitake mudum dine tama yu batte wala fufu geey nyaw di wawani ben
contre la maladie
Là aussi il faut faire des
do en dun an hani yam yawte yo golle horgol non andude ko dum sabu ge nyawdi jitaka ele nokuji yogaji yalla an itade mabbe sifa sakari nyaw on yawtadi hono dum lati den no kat juno dum hani hunjene do hore yalla famude kabar mudu
do timmata hejo men acti covid hande alla hullen jango patin jegiton yalla o don rena ko e mon e nyaw coronavirus tousse sa tufu nangirde bafe mon
Sijota mani fahande non hono do nyaw coronavirus wori be bi cuud doktoroji jeddi kanya su doktororu modu nokku no dirte do burem kanya pabiraton kaki cererdi fa yotti gafankeji ko no dirta mask ko kanya ko jeewirte ngulafi yimbe le wonbe tombe fab jalon be kan sekirade o do nyaw hollita wede cuud e kol fa yotti misidiji furdu pabiram o do fa bamuya
Studio Tamani, yo fa balla mu leede Suède, Danemark, Suisse et fedde leede Europe.
Se grab de lo ne le kire duuji to en puddira nokko no dirte do kuccala be kollitiido wattu jone be gonde hokkitirde ton hono ko nayri bangal dum woni hono kasan dum woni maskiji on acca hakke dido maskiji ko no dirte gafankeji yama no wonde hokkitirde le odo nokko ka jamar wonde ton de wi wala fu ko na far sabide odo nyaw jati wala leddi kasan en gardan do kay do fedde no dirte conseil communal wonde ton de ko yaata dum woni ledde ujunaji joy kanyen be kani hokkitirde ton fa jeel hon dum han tutirede en galure kay ne kanya patale mudum jamara wonde ton de wiena welti de odo golle sanen en gardan fali sa haledi kase nokko no dirte almustrat gellel mabbe gedno dirte no rcn wiama yimbe le wombe ton be bi en bemba sanne nyaloma hande no sud dogotoror mabbe do worri ton sabi de bi ko koy di fu ceki ki to tiagal ko dungunati le odo nokku be gadi no dango fode jamara tinno fabobe ko yawi secret do katten beta hande do kabaruji meden dimi joti on sanne herade hejo jamme ka fande fande efe no kono andirdo no do e sedde yewtere meden de an wodi wassalam